waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan. Wararka maanta oo khamiisa bisha juun ay tahay 18 waxaa ka mid ah tirada dadka shaqalaanta Australia oo aad u kordhay, hogaamiyaha mucaaradka Laybarka oo canaantay mid ka mid ah xildhibaanadiisa, tirada shaqalaanta Australia ayaa korortay oo gaartay 700,000 kadib markii 227,000 oo qof ay shaqooyinkooda lumiyeen bishii la soo dhaafay, iyadoo lagu jiro iyadoo taas loo sababeeyay dhibaatooyinka COVID-19. Tiradan ayaa ah hoos u dhicii labaad ee hal bil dhaca ee ugu sarreeyay taariikhda. Tirada shaqaalaha full time-ka ayaa hoos u dhacay in ka badan 89,000, halka kuwa part time-ka ay hoos u dhaceen 138,000. dadka shaqeeya 38 saacadood iyo wax ka badan asbuuci ayaa loo yaqaanaa full time, ama inay waqti buuxa shaqeeyaan, halka dadka shaqeeya in ka yar 38 saacadood ay yihiin part time ama waqti yar. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in tiradan badan ay qalbi jab tahay, wuxuuna ka digay in shaqooyin badan oo kale la waayi doono ama la lumin doono.
The sad truth is these numbers are not surprising in the circumstances. We are very aware.
Xaqiiqda aan la qarin karin waxay tahay in tiradaas aysan ahayn mid lala yaabo duruufaha jira awgood. Waa wada ognahay sida caabuqu dharbaaxa weyn ugu ahaa shacabka Australia. Hoos u dhacan dhaqaale waa mid ay xasuusan doonaan dad badan oo dhaqaale xumo la soo diristay. Laybarka ayaa ku baaqay in si degdeg ah aad loo ballaariyo barnaamijka Job Keeper si looga caawiyo shacab badan oo ku jira safka hore ee shaqala'aanta. Afhayeenka khasnada ee xisbiga Laybarka Jim Chalmers ayaa sheegay in shaqala'aanta runta ay ka daran tahay ama ka xun tahay tirada rasmiga ee hay'adda tirakoobku ay soo bandhigtay.
In this first recession in almost 3 decades, the Morrison government is leaving too many Australians behind. The headline unemployment rate.
Hoos u dhici dhaqaale ee ugu horeeyay muddo 30 sano ah, dowladda Morrison dad badan ayay ka reebtay cinwaanka tirada shaqalaanta bisha May ee maanta la soo bandhigay. 7.1% waa tiro aad iyo aad u xun, laakiin weli waxaa qarsoon tiro intaa ka badan. 835,000 ayaa 2 bilood shaqalaan ah. 602,000 oo Australiana ayaan shaqaba raadsan. Haddii dadkaas lagu dari lahaa suuqa shaqadana, shaqala'aantu waxay noqon lahayd 11.3%, ayuu yiri. Mucaaradka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga talada haya inay si xun u maareynayaan barnaamijka Job Keeper oo lagu maalgelinayay shaqaalaha inta lagu jiro dhibaatada coronavirus. Hogaamiyaha Laybarka Anthony Albanese ayaa canaan dusha uga dhuftay xildhibaan ka tirsan xisbigiisa oo fariimo aflagaada ah hoosta laga dusiyey, arintan oo qayb ka ahayd fadeexadii been abuurka xubnaha xisbiga Laybarka ee Victoria. Fariimahaas ayuu xildhibaankan laga soo doorto kursiga Holt Anthony Byrne uu ku tilmaamay saaxiibadiisa kelmado cay ah. Aadan Sumriyeg oo shaqada laga eriyay asbuucan horena u ahaa nin awood ballaaran ku dhexle xisbiga Laybarka ayaa la aaminsan yahay inuu fariimahan hoosta uga dusiyey warbaahinta. Israel Albanese ayaa se ku dhaliilay Mr. Byrne aydan.
I note the comments that are published today from Mr. Byrne.
Waxaan ka leeyahay fariimaha maanta la qoray ee ka yimid Mr. Byrne ma aha kuwa habboon, mana aha kuwa la aqbali karo. Waana kala hadlay Mr. Byrne luqadda iyo sida aysan u habboonayn waxa uu qoray. Mr. Byrne ayaa dhankiisa sheegay inuu isagu dhibanay yahay, lagana faafiyey warar been abuura, uuna ka caawinayo hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee gobolka Victoria baaritaanka ay ku wado xubnihii been abuurka ahaa xisbiga ee xisbiga Laybarka. Booliska Victoriana waxay askar dheeraada geynayaan wadooyinka galbeedka magaalada Melbourne si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kooxa burcada kadib markii wiil yar tooray halkaasi lagu dilay. 6 dhalinyaro ayaa lagu soo oogayaa dacwado ah inay ku dileen wiilkan oo 15 jir ahaa Solomon Tafulungaki xaafada Deer Barki meel laga dukaameysto shopping center asbuucan. Tim Hansen oo ah taliye ka tirsan booliska Victoria ayaa sheegay inay si dhow ula shaqeynayaan iskuulada galbeedka Melbourne si wax looga qabto dambiyada dhalinyarada.
Melbourne is no different. We don't steer away from that. We acknowledge that we have street gangs.
Melbourne inteeda kale kama duwana kama leexanayna hawsheena, waxaan seeqireynaa inay jiraan kooxo burcada oo ka hawlgala galbeedka iyo koonfur bari Melbourne, laakiin si adag ayaan uga jawaabaynaa qorshayaal adagna way noo socdaan, ayuu yiri. Wasiirada caafimaadka ee gobolka Victoriana waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay kororka kaysaska coronavirus iyo inuu bulshada ku dhex faafo, waxayna ku boorinaysaa dadweynaha inay xanuunka iska baaraan oo aysan dhayilsan. Waxaa la shaaciyay in qof shaqaalaha oo xanuunka qaba uu laba jeer ama laba shifti ka shaqeeyay dukaan dharka lagu iibiyo oo ku yaala uqooyiga Melbourne, taasoo keentay in dukaankan dharka ee H&M loo yaqaano la xiro maanta oo Khamiisa. Wasiiradda caafimaadka Jenny Makakos ayaa sheegtay in dadka dalka dibaddiisa ka imanaya ay sidoo kale qayb ka yihiin faafidda coronavirus.
This is not all over, that we still have this pandemic. That it's still possible to catch this virus.
Cudurku nagama dhamaan, welina waa uu jiraa caabuqu, weli waad ka qaadi kartaa xanuunka marka dukaanka xaafadaada wax ka soo gadanayso ama casho aad ka cunayso makhaayad. New South Walesna waxaa lagu soo warramayaa in tiradii ugu badnayd oo xanuunka laga baaro dadka laga baaray 24 saacadood u dambeysay, iyadoo in ka badan 17,000 oo qof xanuunka laga baaray. Premierada New South Wales Gladys Berejiklian ayaa ku boorinaysa bulshada gobolka inay taxadar muujiyaan, siina wadaan oo ay markaasi iska baaraan xanuunka COVID-19. Saddex nin oo laba ka mid ah ay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Malaysia ayaa la xiray, waxaana lagu soo oogayaa dacwooyin la xiriira maanduuriye qiimihiisu gaaraya $180 million. Maanduuriyahan oo noociisa la yiraahdo Crystal Methamphetamine ayaa la helay iyadoo lagu soo xirxiray alaabta guryaha la dhigtay ee farniicharka loo yaqaano oo markab lasoo saaray, waxaana laga soo dejiyey dalkan Australia asbuucii la soo dhaafay. Nin 36 jir ayaa dacwo lagu soo oogay kadibna la xiray kadib markii booliska federaalka iyo kuwa xuduudu ay u dhaceen guri ku yaala xaafadda Paterson Lakes. Saadaasha hawada Britain magaalada Perth waa qayb ahaan daruur 18, Adelaide xoogaa roobaba 17, Melbourne qayb ahaan waa daruur iyo roobab dambe 17, 3 Sydney inta badan waa daruur 19, Garissa Brisbane xoogaa roobaba iyo 22°.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.